yatoka moyo ni ili bana yatoka kilini naliona majeshi yakitawanyika huku yakisema una mtu wanne mtu wanne yupembeni yangu mtu wanne yupembeni Jeshi ya kitawanyika huku yakisema una mtu nali mwabudu Bwana
kutoka moyoni
ni Bwana
yatoka kilindini
nali aona majeshi
ya kitawanyika huku yakisema una mtu
nali mwabudu
Bwana
Ni bada mpemeni yangu mtu wane mpemeni yangu nani yaona majeshi na kitawanika huku akisema unavyosikia mtu wane mtu wane
For the last time.
So,